Yes, yes,
the rap candy.
Yeah, me principal Vadax, Vadax.
Your bondy on this one. Kabeshi koko na kupanga sensi. Obyongu na kumona na watezi. Malunga kugana mashimo vana baba fulu ba uchi visemi. Mapwe wana wa this is bad manners. When you give birth kuna wimu pila. Wachiringi ileika nyengwa boka uche kulama. Yami ya michaliza nyengwa mono mwana pwebo na kuyanda. Dami ya michabiza ngengwa mono mwana pwebo imwambila mwana. Dami ya michabiza ngengwa mono mwana lunga imwakana mwana. Why? Why do you do it if you cannot afford it? Why? Mwamo waka mwechi kuchiringilanga ngega mwechi kuasa kula mabana. Why? Muna kulinga chachipi. Uno why muna kuyanji savana. Yenu muna kuyanji savana. Yenu oh no.
Chakungubiza pwewo kufumisa jimo. Kuwa na mwana lunga na kaneli jimo. Bihande kana vya vulumu society. Weya bai kuwa na pwewe na ringi aboti. You can't know pa mwema na mwaka kwa loya. At the end faza na ukaliweya. Inyipa mwema kapoko akauntanti. Mwana mwaka kulama wambili mutoileti. Malunga na wahabiti inakusweza. After jimo wateka topile together. Forgetting if you're sena vize na kulingila. At the end jino himu mupontela. Yes.
What do you do with it if you cannot afford it? Why? Mwamo waka mwechi kuchiringilanga ngega mwechi kuasa kula mabana. Why? Muna kulinga chachipi. Uno why? Muna kuyanji savana. Yenu misemi ba muna kuyanji savana. Yenu
Purification is better than cure. Weka ulele mwana ikakuliweza kuluwa. Masanga kuhana ngaba kono viteli. You can get an advice mugalu wa materi. Kusema mwana tapu mudirenage. Meso kapuchiki kwa kuyo ya venage. Wagupanga shidi mundele scene. You can't have a chat with me kukuseza scene. Gaga wapo na kanda kusema echa. Shimbu ganda wingile molo mbali sesa. Yes, china kutuhana baden. Yuma makulinga vya kutulinga sate.
Yami ya michabi zangye mwamono mwana pwebo na kuyanda. Yami ya michabi zangye mwamono mwana pwebo imwambila mwana. Yami ya michabi zangye mwamono mwana lunga imwakana mwana. Why? Why do you do it if you cannot afford it? Why? Mwamo waka mwechi kuchiringilanga ngega mwechi kuasa kula mabana. Why? Muna kulinga chachipi. Uno why?
Wanumachika kumanyinga. GVC the managers. Charles Watson, I see you. Hagai King Kekalulu. Gwami mono, yes. King Irefa, Makero Kuchavuma.
Shout out for this young DJ, HB. So young people, so they understand me know that this and that me know.